Okmauila ai Foundation North, koe sino ngā awe ia te maulawa o tohikole ki ai hapaanga, ke tokoni ki hakautaha, o kutau mua, ma keheange me he tupu whakapaanga. Koe tokoni ke ngā ohia o kalani mo taito ke lau, ko hafeitu o ku hohoa maalie mo ngā hifie mau, a ki nautolu o kunofu ai. O ku ngā awe ai Foundation North, mo e whaiva, tufunga, mo e nima mea a. Koe na pangapanga maalie ai nofu a kai ngā. Koe ātakai, mo ui lelei, tu ufonua talu meimu a, whakamāma mo liliu whakakaukau, marae ai kāinga Māori mo sipoti. Te maulawa o tohikole, tokoni ke poupou hanga aue o kulolotonga whai. Pē ke kamata hafo i ngā aue fo ou, pe kohapa anga tokoni pē ki he whakalele o e society pe tala city. Kua pau ke mounofo i okalani pe kotai toke lau. Pe a kua osi, tau e taha, pe mahina e taha ua, honole sisita o e kautaha, koha tala siti pe society. Te maulawa o tohikole he tau kotoa pe, ka kua pau ke whakakakato ai ngahi fie mau he aho o kutala ke ngata meiai. O ku fu umahu inga au pito ai aho o kutapuni ai ha tohikole. Koe lahi oi paanga o ku lava ke mau, o ku whaka kaukau i, whaka foi, tohi kole pē. O ku ikai hatu tu uni whaka kātoa ia ki ngata anga oi paanga o ku lava ke fuake atu. Ka pau koe toki kamataha o moukau taha, pe auk te eki ke lesi sita he pule anga. E whaka hino hino atu e he maukau ngā we, ai fōunga ki he lesi sita ka mou toki lava o tohi kole mai. Koe taulanga he ngā luope, koe www.foundationnorth.org.nz. Pe telefoni mai ki he noa hiva, toluono noa noa ua hiva taha. Noa hiva, toluono noa noa ua hiva taha. Ka pau o kuke i taito ke lau, pe ke telefoni mai ki he noa valungiau, ua fitua, valu fitu valu. Noa valungiau, ua fitua, valu fitu valu. Te ke lava o email mai ki he info@foundationnorth.org.nz. Fetu utaki mai lewa he gutali atu a Foundation North.